kwa traffic bila AC. Una scroll tu malele IG. Niko na bed sitter uko kwa bed sitter. Squeezy sura yenyewe ID. Neza drive gari mkebe na steez. Meshi side ya njeve na trees. Na mkanga sana jisikia. Na navatai kana jisikia.
Look usafi juice tanas. Good satin mood lover. Na keep time to kick utana. Na na make sure na come fast. Good manners. Good heavens. Alafu good readers.
Na kugarantee utani miss. Na kugarantee utani miss. Utani miss. Ukisha jua mbona wote. Wananita master ama daddy. Nilizaliwa na hii. Easy streets jina yangu ID. Inagonga kutoka faa kama tai chi. 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 Kama tai chi. Kama tai chi. Nikidropa wezi kwara. Wanerukia nikae imetupwa nyara. Ukiangalia unaona tu msafara. Kasi yafu unaizo tu ni Dallas. Na hesabu bila itilafu. Bila wasi, bila kafu. Najituma na vuna. Kama kuna wax ya kusukuma na skuma. Easy streets azitakangi madwanzi. Kuna jam ya watu wana saka ganji. Na mayuthu wana asha tumabangi. Kulalia masikio tutakangi. Maskama utarget watu wa moshada. Brother apa karada. Utadhania ni get rich quick. Kumbe zime disappear ki abracadabra. Wana nita master ama daddy. Nilizaliwa na hii. Easy streets jina yangu ID. Inagonga kutoka faa kama tai chi. 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 Kama tai chi. Kama tai chi. Ona nita master ama my G. Na awa nisa ID. Easy streets jina yangu ID. Inagonga kutoka faa kama tai chi.